Mukama yayagala nnyo ensi ye n'okuwaayo n'awaayo omwana w'omu yekka buli amukkiriza aleme okuzikirira wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Abalabe bona fitaba wangula ojoloze ku mukwano bona bibi roje bya eno mu Yesu ndwade siwona abazibe kwe babo balaba mbachikala nabo bawulira obwavu nabo kwe buduka ono amanyi ke gasuse kubalala teri kimulema duka omwe yunei anakuyamba Yesu kabaka teri kimulema duka omwe yunei
oni no mukwano
Omukwano Yesu
olina omanye omanye
amanyi Yesu
olina omukwano omukwano
Omukwano Yesu
olina omanye omanye
amanyi Yesu Yesu yawonya Danieli empologoma yasaza ano mugumba yazukiza Lazaro kuva mu bafu Eno mu Yesu ndwade siwona abazibe kwe babo balaba mbachikala nabo bawulira obwavu nabo kwe buduka ono amanyi ke gasuse kubalala teri kimulema duka omwe yunei anakuyamba Yesu kabaka teri kimulema duka omwe yunei
olina omukwano omukwano
omukwano Yesu
olina
Yesu
olina omukwano omukwano
Yesu
olina